for me the girl. I need you back in my life, my baby boo. Mom and dad, they wanna see you, baby boo. Mom and dad, they wanna see you, baby boo.
Wende kwa papa na mama yangu kwetu nyumbani. Wende kwa papa na mama yangu kwetu nyumbani. Na kupenda malaika, nataka wakujue. Na kupenda malaika, nataka wakujue.
Mwingine, you are the one who manage in my life, mama. Before mubiri wangu taula ndilekelela kondipa chance ndijile mumoyo wako. Bama batata bala kuyanda ukutu ikanto mweba katupe my blessings. Moyo wangu wazumila ndiweweka welike. Tushatale mumaze ndiweweka welike. Uri mwana wabani uzopa mozi babani. Koswe na fofi mkwambile mewa ndila kuyanda.
Ladies and gentlemen,
ndila kuyanda.
Ndile kwa papa na mama yangu kwetu nyumbani. Wende kwa papa na mama yangu kwetu nyumbani. Na kupenda malaika, nataka wakujue. Na kupenda malaika, nataka wakujue.
Sitake wengi
malaika,
na wende nataka
malaika.
Sitake wengi
malaika,
na wende nataka
malaika.
It's your boy,
Blase
Family King.
This is Dad Production.
He's in the building. DNA. Mom and dad, I see. It is what it is, right? Yakwa no set. Na yene. Na bambia. Na bambi na bambia po.
Straight out of zpusha.com.